macho wangu na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia.
Adobe beats baby.
Kuna mchongo na usikilizia, nipeni tu muda. Msinikatia tamaa wana, msinone mkuda. Mambo atakuwa gudan, kila kitu burudan. Ndo mipango ilivyo na katafu inakuja. Nyama shuhuda na pambana si utani. Ndo maana jichanganya sijifungii tu undani. Mini mtu wa maana ni serious sultani. Kuna majabu nitafanya suni kweni na amani. Sometimes mwendo kijeshi na nyota begani. Nafungua map na sachi mwenye keshi zangu nani na hey. Mwenye keshi zangu nani na washajijua wenye keshi zangu kina nani na jamomba sana sagodi afungue hizi pattern. Risky kipiga hodi suliza what's happen. Kitema mgodi melekezo tona kwenye caption. I know me so mnyonge and my time is coming. Na watu tona donge but my style let it shine. Shasmango sana mtani kisa showbiz define. Ila Mungu fundi na jayo ni perfect design.
Lengo to heaven no good seasons coming so forget before. The hustle for shiz for sure, yes for sure, so get ready for sure.
Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kudwa tuza halo na niswala la wakati. Sunshallah suni Daudi na angusha Goliati. Hata kwa titi fotati najua picha upati. Suna nilewa au ndo paka tushikane mashati. Kiona na tabasam jua siku shiba nilivokula bati. Jandiri kako kutulia subiria lizati. Shavuka vigingi na vitimbu kwenye ringo. Shatega mitego ili wanilipue na wanipati. Msichoke kunita tajiri watu wangu wa nguvu. Kwa hili lazima tumuvu chengara sana sharubu. Msichoke kunita tajiri watu wangu wa nguvu. Ni mwendo wa kula vichwa mpaka vibaki fuvu.
Lengo to heaven no good seasons coming so forget before. After hustle for shiz for sure, yes for sure, so get ready for sure.
Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia.